Ngathi isindaba mangkhula lemakhaya ikhulele sayoni uthe uhambe isikhathi and some foreign spirits started creeping into the church. And because at the time bekunamakhehla a sound abekwazi ukukhuza ethi kwenzekani ebandleni likaNkulunkulu. Ayabonga igama leNkosi. UNkulunkulu bengezivusele manje. Amakhehla imfunga. The old man will rise up in the church of God and say, what is happening? Because there has risen people, amathi, that says the Lord, engahlongo. Ayukuthula ebandleni. Usuku imikhehla endala ingwevu ikhuza isivuvaba nesivunguvunge bese singene ebandleni. Nathi mimoya ngemimoya.
Yeah. Music at night, your choice.com.ag.